Angisakhali manje guys. Ngicela ukuthi ngibonge. Ngibonga angiphezi naze nangenza umuntu. Naze nangimela. Mina bengiphathele cream. Ngizo makuthiwa ngiphathele double cream.
Yeah.
Uwama guest speakers.
Yes.
Ngicela utshele umakhelwane wakho ukuthi next year sobe sithi March, umuntu wesifazane March next year. So make sure ukuthi you look for the post. You buy that ticket. Because sizobe singahleli kanje. We're going out in 3 days. We have activities. Sizobe sithethele osisithabile ukuthi abasinikeze mo usikhele phezulu khona ujuso khona kuphayana. Sizobe sithethele uMrs. Skara bekuthi obusane masters angisenzweni.
Yebo, sizobe sishange
masters. Udokotela akanoma uzoyibuyisela ngensumpa because mina ngingaze ngenyanga. Umafiki uzobe sinikeza the real deal. Sizithathele phezulu namhlanje. There is so much kulomuntu osifazane. Angimazi isikhathi eside. I think ngangiyoluka for the first time. Angizwa nokuluka. Ngangiqala ukuluka umuntu osheshisa kangaka. Uyasheshisa unesineke akadutsana. And uyakwenza ufile welcome. Esebenzele space nesingaka. Yabona John, omunye la. But uzizwa ukuthi yazini ngathi kuvulekile. So ungayiki. Hamba kakhulu.
Yes.
Yilokho nje ngingakusho kona mina ngiyibonile, mina ngimbonile gula. It was very painful for umuntu ongangayi. And egula izwa isandla somuntu. Bheka abantu ohamba nabo, bheka umakhelwane bakhe. Hey! Ungasakhi isitezi emakhaza, it's wonderful life. Ngicela ukubonga lo muntu wesifazane. Akangazi. But ube nesibindi sokuthi afake isandla anisele into angayazi yomuntu angayazi nje ngathuka isimanga into engajwayelekile ngathuka isimanga into engajwayelekile. Uma ngikutshela ukuthi I'm meeting her for the first time. But unisele lolu suku engalazi engangazi. Ukuthi uma kukhulunywa ngomuntu lomkhizi ubani lo. To put my money in there. Imali isetshenzwa kanzima guys.
Yeah.
But wathi ngiyofaka isandla. Ngiyothi life after teenage pregnancy is happening. Kumnyama. Njengoba sihleli kuhle kangaka nje. Ngizokudla nabo. Ngiye lapha kundodakazi, ngibiza ngendodakazi yami. Umbali. Bathi sime ngokufana. Angazi uba ume ngokufana nomuntu. Ngiyabonga ukungihlonipha kwakho. Akukho ago nje uyeke kodayisa imoto waye kuyo biyoza on a holiday engakuphumulile wathi ma I'll be there la ungidinga khona ngizofika ngimuhle ngizofika ngiqokile kuphelele ngiyona yonke into utheme ngitshela ama crisis akhe ekuseni athi hey angifuni ukuzwa but thank you so much ngibonge ihambeli zami zonke nangenza umuntu ehotela wese ngisebenza ningenzele ngaba negama even abaphaphami they were amazed bangibuke ngenye indlela isikhathi esiningi ngiyomuntu ucela ama-day off ngiyo-attend ama-events abantu yabo zonke lezo zinto ngifuna ama-favors. And today they were like, okay, now we understand.
Wow.
Now we see ukuthi uyapi. Ngibonge nangu magumede lapha ekhoneni nengubo yakhe enhle azithungele yona. engihlobiselele ligumbi ukuthi libe lihle kangaka namhlanje. Naye ngimakasipolono laphaya emuva umanguni ezwegade wethu lowa wemanguni ezimedia uthemta kama ngizofika ngizoshutha.
Ekhulelwe njani?
Ngizobonga uMondi day 1 ngiqala ngicabanga ngalento after siqeda ukuyibrainstorma noDr. Gumede. Ngamfonela ngathi yena ngasho amagama amabili. Wathe bambifona ngimbuza ngempilo ngathi ngicela isponsor. Angisho ngindeni ngathi ngicela isponsor. Wathi nini kephi ngizobe ngikhona. Angicini ngokuba umama wabantwana kuphela kulokhu ebesihlangene ngakho namhlanje. I also do umsebenzi wokubuyisela emphakathini. Njengamanje I'm doing ama sanitary towels drive la ngihambela khona iy'kole, ngisasalelwe iy'kole eziwu-4 engizozivakashela ekuhambeni kwey'nsuku. Anginayisho ukuthi kuzobe kunini. Lesi sikole ingqabakazule kwamashu, it's one of the schools engizozivisitha. Sisebenzisana kakhulu no-NICRO abama-social worker, njengoba bengivakashelile namhlanje baphinde bangiphathela nanga ama-students awu-2 azohamba nento ebuyela ekhaya ukuthi sifike safunda something. So noma ngifika esikoleni sabo bazokwazi ukuthi balindele umuntu. Gateway engathi uma ubonga ngaba khona something. Ngiyazi nijwayele ukubonga nasenamkela ngenhliziyo kwehle sibusiso, but I prepared okuncane okusuka enhlizweni yami. Ngizoqala laphana nkosi yami no-Mrs. B. Umfazi kaNzuza. Umakodwa kaNzuza nkosi yami lona. Omuhle omncane. Wabanenhlanhla enkulu wamthanda emncane. Mama, ngicela usondele. Ngithi nje yenza.
Nibuke nayo ikhamera.
Ebese ngilandela ngobaba ubaba wethu. Ubaba wentsumba from 2017 until today.
Wow. Ufuna ungikhalisa manje.
Udokotela akazi ukuthi bengenzani ngale.
Mama abantu abami lona. Thank you. Eish, sengizofaka namodome. Ngizoshiya nesikhwama uzu.
Ngikudla nayo nya lapha kwi-powerhouse. Hey, ngixoxela ngelinye lami. Sesithabile. Chicks. Bengimfonela ngosi yami angilalele ngiyakhuluma-ke uma ngisefonini ngiyakhuluma mina ngingafonela akhulume mina kuphela ngingakasho lutho mangila ekhanda uma ngingekho right bengimfonela ubani ozomshuthela ngoba ngikuyena njengamanje sokhulu films mondli sokhulu
ngizomshuthela shuthela siyabonga Nkosi yami I hope
I'm going to go to the house. Naya kangazi we met kuma events kanje engifica kuMiss KZN Queen kodwa wenze show from the day ngikhiphe i-post mhlambe use post ama articles awu 5 akhuluma ngale event that was it support itself usimangaliso wakantshangaze usebenzela isolo ngoba sengiyadriva ngimxoxelanga phela leyongizodriva ngimhambisela lesi ngizocela ubaba uMoses azongimukelela sona lesi esenkampani nomphathi osetshenzelwa ubaba uMoses bebonke ngathi uma ngithi ngi-host i-event wathi worry not I'll give you a sound system.